Yeah,
this is the love of work class.
Yeah, yeah.
Remember your kiss,
terrible love.
I spooned it.
Meet my boy, your platform.
Ana ni babu love. Ana ni fanya ni na shine sasa stresses anini. Nisi pweni oze. Mapenzi ni koma ban. Niko taban. She got a one me. She got a one. 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 She's my number one.
Yani mahaba, sio vita. Anani pavita, mdia kumungo nyika. Yendo moja nama, ameshika. Mwili bakaro vina sebitisha. Napewa mapenzi, hadinogopa. Yani zidia, so kwa isira. Nalewa mapenzi, hadinogoto. Nimezidiwa, jamani ra.
Anani papu love. Anani fanya nina shine, sasa stress is
yeah, yeah.
Nisipo nioze, mapenzi niko mabani. She got a one me, she got a one, she got a one me, she got a one, she got a one me, she got a one, she got a one, she's my number one.
Mtoto, wacha nikupatie penzi, penzi likinoga nitunge na tenzi. Kwenye miti hakukosi wajenzi, mimi na we tuko toka enzi. Enzi za uchumba uchumba tangu school. Tangu wanakuita mrembo sasa umekuwa mzuri. Enzi ujui jipodoa sasa unatumia uturi. Umezidi uzuri, yeah, yeah. Napewa mapenzi hadi nogopa. Yani zidia jamani raha. Nalewa mapenzi hadi nogoto. Nimezidiwa jamani raha.
Ananipa good love. Ananifanya nina shine sasa stress is a nini. Nisipo nioze, mapenzi niko mabani. Niko taban, she got a one me. She got a one, she got a one me. She got a one, she got a one me. She got a one,
yeah, yeah, she got a one me.
She's my number one.
Smula hobo. Anayajua mapenzi, mapenzi anamjua ye ni nani. Napata case juu yake, siogopi kizimbani. Na kuwa mjeshi, nitamlinda usiingie mipakani. God ame bless, nimepata jiko, she's a one. Kama ni namba nimepatikana. Kama kina kirefu kwake ni Shazama. Na kama mitego kwake ni mikwama. Na kama ngekuwa na uwezo ngemwonga Dar es Salaam. She's my number one. She got a gwani. So shiriki homie ni upendo na burudani. She's the mama of my son. My number one fan. This kiss yoni na mwago wino dili dani.
You look so fire, so fire,
fire, fire baby,
baby. You look so fire, so fire.
Na humana
sasa stress is a nini.
Nisi
kwa nioze. Mapenzi niko taban. Niko taban. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one me. She got a one me. She's my number one.
She got a one me.
Yeah, yeah.
She got a one me, baby.
She got a one me. She got a one me. Yeah, yeah.
Your Batman move on. Classic.
One
DT a major key.
More.